umkhosi wakusasa siwenzela e-amphitheatre kobulawayo. Sizobe senza lokho okubizwa ngesilungu wathi manifesto. Imanifesto yethithelwa okuningi kakhulu kakhulu laba abantu basemakhaya abahlala ngasemakhaya bazobona ukuthi hhayi ngempela i-MDCT ekhokhelwa ngumama uKupe kuningi kukhule abalungiselele khona ukuthi impilo zabo ngempela zehluke kakhulu futhi zifane nabantu abahlala emadolobheni. Kukhona okuningi azokhuluma ngakho, okunye sengingakuthinta nje engingafuni ukuthi ngikhulume kakhulu kupresidenta kakhulum into zamanzi nento zabo-electricity nento ze-sanitation ngizokhuluma nje ngazo kakhulu kusasa. IZimbabwe nje yonke nayo nabahlala emadolobheni kuningi azokukhuluma kusasa upresident okuzochaza ngempela ukuthi iprogramu yethu iprogramu ngempela efuna ukuthuthukisa ilizwe elise phambili. Asizukuthembisa abantu amanga, asizukuthembisa abantu into engekhoyo. Sizokhuluma ngento enizoyibona nawo ukuthi uma yokhakhiletha ngempela imethi zakhona ziyahlangana.
Lona ibandla seliliqoqe kuhle yini lahlangana kuzo zonke izigaba zelizwe?
Hayi, ibandla selihlangene wena mfowethu. Ngempela kukhona lapha nalapha esinenkinga khona, kodwa ngubani ongenayo inkinga? Uyabona, ngoba ningazi ukuthi singasahlangana nazo izo lezo abanye babefuna ukuthi bakhathe ngodlami iphathi babaleke nayo baqhubeke ngobandlululo nazo zonke lezi zinto ezimbi. So kukhona leyo msibizwa ukuthi housekeeping that we are doing, kodwa siyangijabulisa umsebenzi esiwenzile. Hayi, kuhamba kahle. Ake ngisazelanga indaba yokulonta ngoba abanye bathi njengoba silonta kobulathi sebenza kobulayo kuphela. Hayi, akunjalo.
Ungathini kubalandeli bebandla lenu loZulu nje jikelele phambilini kwakusasa?
Hayi, into engayisho ukuthi kusasa wonke umuntu akaze amphitheatre kobulawayo. Abangasoze baphumele kuze amphitheatre kobulawayo, sizobe sikhona kuFacebook sikhuluma ngeprogram esinayo eyeZimbabwe. Iprogram njengoba sengithile ukuthi ngesaba ukuthi ngikhulume kakhulu upresident engakakhulumi, kodwa mase upresident sekhulumile ngizoza njalo kuwe mfakazi sikhulume ngempela ngimaze ngichaze. Kodwa nawe nje uma ulalele kusasa sizoyizwa ukuthi hayi ngempela iprogramu yeZimbabwe ikhona lana, ngokuba siphethwe ngumama manje and omama njengobusazi ukuthi into zabo lezi bayazi ukubhekekhaya, bayazi ukuthatha noma kuncane kanjanani bakunakise nje kugcwale wonke umuntu uzonakekelwa.